sababu naomba unikumbuke. Kilio nilicho nacho nisijui nili tafuta machozi, ni maombi yangu babu naomba unikumbuke. Maisha nilio nayo nisijui nitaishi vipi kesho, ni maombi yangu babu naomba unikumbuke. Kilio nilicho nacho nisijui nili tafuta machozi, ni maombi yangu babu naomba unikumbuke. Ninajua baba umesikia kilio changu, ni maombi yangu naomba unikumbuke. Ninajua baba umeona mateso nilionayo, ni maombi yangu naomba unikumbuke. Ninajua baba tena umesikia kilio changu, ni maombi yangu naomba unikumbuke. Ninajua baba tena umeona mateso nilionayo, ni maombi yangu naomba unikumbuke. Unikumbuke,
unikumbuke baba, unikumbuke,
unikumbuke na mimi.
Unikumbuke baba, unikumbuke,
nachoka masimango.
Unikumbuke baba, unikumbuke,
unikumbuke. Sababu ni maombi yangu naomba unikumbuke. Nimekosa sina kitu ninajua hii sababu ni maombi yangu naomba unikumbuke. Aibu nilionayo ninajua hii sababu ni maombi yangu naomba unikumbuke. Wale wengine umejibu, hata mimi na imani utanijibu. Tenda kwa wengine na imani na kwangu utatenda. Ni maombi yangu baba naomba unikumbuke. Wale wengine wajibu, hata mimi na imani utanijibu. Ni maombi yangu naomba unikumbuke. Ipo tenda kwa wengine na imani na kwangu utatenda baba. Ni maombi yangu naomba unikumbuke.
Unikumbuke, baba unikumbuke.
Nachoka masimango.
Unikumbuke, baba unikumbuke.